ፕሬዝዳንት ዩናይትድ ስቴትስ ባራክ ኦባማ ቶርባን ደብረና ኢትዮጵያ ዳወተንት በከወን አደዳ ታሰወጎደኒ ይፍሰከነን ይላልችሴ ፓርቲ ሞቱማራ ኢታና ፕሬዝዳንት ዩኒቨርሲቲ ሲቪል ሰርቪስ ኢትዮጵያ ሚሴንሰ ፓርላማ ዶክተር ሙሉጌታ ደበበፍ ፓርቲ ሞንሚቱ ራሞ በሬሳ ኮንግረስ ፌደራል ኦሮሞ ኦብ በቀለ ነጋወሊን መሪ ከለሰ ድሬ ዲሞክራሲ ረትጀልቀምኔ ኩታለመታ አረትፉፍና ፕሬዝዳንት ኦባማን ሙምቺ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ባይነ ማርያም ደሳለኝ ወዲን እና ቱታ ኦዱዳ ፍፍሰከነንቲ ዋይ ዳቦተ ሞርሚቱ ሞቱማ ኢትዮጵያ ቀውዌን ገለገልቹዳ ሎለኒፍ ሞቱማን ኢትዮጵያ ሾርኬ ሶተቲን ጀዱላልቺ ሰጋፊ ዲያቴፈና ዴቢከነን ሞቱማ ኢትዮጵያ ደበለ ሞቱሞተ ከራ ዲሞክራሲ ፍለተመን ቀውዌን ገረገልቹ ኢማም መንሳኔ አከን ደገረዱበተኒ ዋይ ሾርኬ ሶተጀደ ሙገሩ አከነጀቹዳን ኢብሰኒ ከነራጀልቀም
ነው I know that there are certain groups that have been active in Ethiopia that from the Ethiopian government's perspective pose a significant threat our intelligence indicates
garelen tokko tokko Ethiopia ke set soswa kjiran nambeka isan kun akkalalche motumma Ethiopia at soda gudda umani jiru garu tiknaga yokan mo basasni kenyo ode fannon qabu akagarsi sutti garelen kun motumma Ethiopia amor mamale shororke summa walin hidatan qaban ኑቲ ዋንከነ ከነክቲ መዳሉ ሰደርካፍ ሰፈረ ባየ ኢፈታን ቀምና ዶክተር ሙሉጌታ ከነከብት ይላልቱ
እጋ ዋን ዱራን ዲዳሚራ ከውዳ ባራክ ኦባማ ሐሳ ሳኒና ጫልከባን ዋይ ማፊለኖ ካናልና ካሰም በገገም መደኒ ፊለኖ ምልካዋ ጋግሱ ከሰንራ ቢዚኩኒ ቢያ ሄረሞቱ ማቲን ኮንስቲቱሽን አምቡልት ተውሳራ ባገገመደን ይገረኒ ተሳሳኒ ከንጎደን ጋፊ ጋዝቴስቶን ካሰኒስ ዋይ ምርዝ ጋዝቴስቶን ታ ዋይ ወዴ ፈኖ ወለበተኤ ሙምች ሚኒስቴራ ከንዴቪ ሰሊሲ ኢፋሃለተኤ አማ ጋዝቴስቶን ስርነ ዲሞክራሲ ቢራተራኒ ሾሮርኬስቶ ተፊ ጂኖታ ፊ ፈራ ቢየከና ጀለቧኒ ገርጋራ ኖቴ ላይኒ ሰኖ ኢንደርቦታን ቢዩም አሜሪካ ከሰትስ ኦፍሳን ዋላ ለማንኝት የደንቲ ከንካን ኩኒ ዱጋ ረጋ አማዋን አሳ አሜራ ካሊሳም በከኒፊ ምትሞ ቢየ ከነከ ሰንት ዋንት ለፈረት በይ ዋን አዳች አኩማ መቡቀላን ጀዳል ቡዋ ቀባ ዱፋቲ ሳኒ የደን ያኩማ ዱበተን ዱጉማ ከሲት ወልደገውን ወልሁበቹን ጅራት ወሊን ሐሰውን ጅራት ዋንቱን ዱምቱዋ ወልትን ኡፍኔን ቀብ ሙምች ሚኒስቴራስ ዋንረት ወሊን ሐሶፍ ነጂ ዋንረት ወሊ ገለስ ቀብና ዋንረት ወሊን ገለስ ሞ ቀብና ጀደኒ ተከለፈካል
ዶክተር ሙሉጌታ ሜ ፕሬዝዳንት ኦባማን ከዲሳን ጀደኒ ኡላጋት ሾርኬሱ ማመዳሉ ገማ በሳሳው ካንቲ ከነጋቲን ስቴ ገብራቲን ሰደርካት ከነመዳሉ ንቀብና አከላሉ ከነቲ ነሞኒ ኩን ሾርኬሶ ተሚቲረ ገሩሞ ዋነመን ሲሳ ዮጅራቴ ቆረናን ከኝሮን ዱባጅራ ኒ ቆረና ጀደኒ ዱበተኒ ቆረኖ ጌጌሱ ከነላልቺሶ ዳዋን ሳን ዱበተኒ ሞ ከነቱረ
So a lot of this has to do with how we define particular groups activities if they are just talking about issues and are in opposition
kanav kunundum tu sochi garele angatokko akatti hikatti kenninurattunda imota rattinu mormandubatoote akkasumas akka jarmya mormitu tu sosso yote yo sanwalin wadin galluteyu egumsa gochu fiqamna kun america ke satti taajira iddo bratis akkasuma tawuqaba kunimmo demsa demokratitif qama baye barbaachisaada kana kan sanjeran maljettom
e wantina nigedu mumich ministeras gele morani kaaneu wantirat wali ingelles wantirat wali gellus dia shorkeesa yutibiye kenye keset kan ijan arginu fi kan qaman keesa jiru chaala isani nargu jennes nuban garunutimmo sirna demokrasi kenye digu heera motumma kenye digu misoma guddina qabanne kana digu kan ittideemu kan umna annetti duf wanti sanjele murani kaani mo maljeda kara kaminu ataw sirna kan itoppa dabalate humna nandi ga kanjedu fudata ban qabwa dunya ratti kanjena lesal mutis karu kan umna annetti duf kan umna ambiye kan annetti duf umna no firado un dirqamata mutis shororke sadegnetis farraju dandenya kan umna sirna demokrasi kana digu dande barbaadu
ነገሮ ቦበቀለ ተንዴቢያ ማልጀቶ ቦበቀለ ወልማገለ ተሮላልተን ዲሞክራሲ ሱማከን
guddaani dogo gorre mootummaan keenya hojjate tokkoffaani sababa shororkeessummaatiin nama keenya ukkaamsee waggaa dheeraadhaaf biyyattii kana jijjiirama tokko malee bulchuu akka inni barbaadu dogoggora akka inni hojjate ifa baheera. Biyya kana keessatti namoonni socho'anu paartiin mormituu socho'u shororkeessaa akka hin taane sirriitti ibsanii lafa kaa'aniiru. Kana caalaa maal jechuu danda'ama? Maqaa shororkeessaatiin garuu keessattuu Oromoon 190 har'aan kana mana hidhaa jira. Isa dheengaddaa miti har'a hidhamaa jira. Kanaaf kana ifa baasuun isaanii gara fuulduraatti dubbiin kun akka inni sirraa'u. Seerri bahe kun namoota to'achuudha. Yaada isaanii boodatti hambisuudha. Sodaachisuudha. Doorsisuudha. Mirga dhala namaa nama ta'uudhaan argate irraa mulquudhaaf seera shororkeessummaa baafatanii aangoo isaanii ittiin dheeressuudhaaf malee biyya kana keessatti sodaan shororkeessummaa hoo jiraate iyyuu qabatamaadhaan dhaabonni shororkeessaa ta'anii hin jiranuu jedhaniiru. Kana jala muraa. Kana egaa waggaa 20 guutuu kan ittiin namni keenya reebamaa kan ittiin biyya gadhiisee baqataa jiru shororkeessaa ta'e miti. Mirga isaa ifaaf ifatti mirga koo sarbame jedhee lafa koo saamame jedhee akkasitti nam buluu qaba malee akkanatti buluu hin qabu jedhee yaada isaa waan kenneedhaaf yaada isaatu shororkeessaa isa godha. Keessattuu shororkeessaatu hin ta'in Oromummaan iyyuu akka ta'eera biyya keenya keessatti. Oromoo ta'anii dhalachuun mootummaa kanaan yakka guddaa ta'e argameera. Kanaaf Amnesty International gabaasa inni baasee biyyattii kanarratti ilaaluun barbaachisaadha. Mootummaa mana Ameerikaa State Department immoo gabaasa itti deddeebisee baase keessatti mootummaan kun akka inni nama dararu sababa shororkeessummaatiin nama nagaa manaa fuudhee akka hidhu kana baqa jecha bishaanitti akka dargaggoon keenya dhumaa jirtu mana barumsaa olaanoo keessa ijoolleen keenya funaanamtee maqaa shororkeessummaatiin mana hidhaatti akka galaa jirtu jedhaniiru. Kanadha kan fooyya'u qabu biyya keenya irratti namni garmalee hidhamuu hin qabu. Maal mari'atanii pirezidaanta Obaamaanii muummicha ministeeraa keenyas ta'ee warra aangoo qaban wajjinis ta'ee maal mari'atanii jenne diteelii isaa baruu hin dandeenyu. Dubbiin inni guddaan immoo isa keessa jira.
Gamta Afrikaa irratti haasawaan pirezidaanta Obaamaa godhanii waa'ee keessumaa hoogganoota Afrikaa taayitaa irra turuuf jedhanii heera mootummaa dheeressanii waa'ee kanneen gaazexeessota irratti akkasuma mormitoota irratti dhiibbaa guddaa godhanii filannoonis filannoo jedhameef maqaaf dubbatameef tun ta'in filannoon sun filannoo dhugaa ta'uu qaba jedhanis waa hedduu tuqanii turan. Waa'ee dhuma kana ilaalchisanii keessumaa waa'ee dhiibbaa pireesiidhaaf akkasumas mormitoota irratti geggeeffamuu ilaalchisanii kana dubbatanii turan meesa dhageenye yaada nuuf kennitu Dr. Mulgeetaanis.
When journalists are put behind bars for doing their jobs or activists are threatened as governments crack down on civil society.
Gaazexeessota uumisaan hojii gaazexeessummaa hojjetan qofaaf yinaan qabsaa'ota mirgummataallee waan mootummaan uummata rakkiseeti doorsifnaan tuni demokiraasii maqaa malee ta'a bu'aa qabduu miti.
Dr. Mulgeeta mee kana irratti yaada keessan nu kenna.
Sunis ka'eeraa akka gaaritti haasa'ame muummichi ministeeraa sanarratti kan deebisan gaazexeessitoonni biyya kana keessattis karaa sirna qabeessa ta'een sirna kana chaaleenji godhuu rakkoon hoo jiraate ifa baasuu kanarratti mormiin hin jiru. Sirna jiru kana diiguudhaa konstitushinii kana diiguudhaa yookiin immoo mirguma uummataatu dhiibuudhaa ilaalcha isaanii dubatta faa uummata irratti fe'uudhaa oo kan itti deeman ta'e mootummaan obsan qabu jedhameera. Egaa Baraak Obaamaas wanti jedhan biyya keenyattis dimookiraasii lafaan ga'uudha. Hundeessuudha bara baay'eedha fudhate. Ammas karaan irra jirtan karaa sirriidha. Guddachuu qaba. Kanammoo nutis hin mormine guddachaa jiraa, itti deemaa jirraa, uummanni keenyas barataa jiraa jechaa jirra. Sadarkaadhuma kunoo gaazexeessitoota leenjisuu qabnaa waan hojjetuu qabanii fi waan hin hojjetuu hin qabne waan biyyaa fi waan dhuunfaa waan ergamaa shororkeessitaa isaan godhu kana hundumaa addaan baafatanii akka tarkaanfatan leenjii guddaa fi hubannoo guddaa isaan barbaachisaa irratti haasa'ameera. Giddugaleessa kan godhannu heera mootummaa uummata keenya fi dimookiraasii dagaagaa guddataa deemudha. Kanumaafis immoo walitti dhiyaatanii sirriitti sirnaan walitti haasa'anii dubbachuun barbaachisaadha. Karuma warra kana mormatiinis immoo gurmaanii haala uummata amansiisuu danda'uun haala uummata biratti fudhatamaa ta'uu danda'uun ootti deeman gaariidha.
Obbo Baqqale Saxumuraa.
Filannoo laalchisee dhuguma isaanii jedhani waan gaarii dubbatan filannoon filatameedhaa fi biyyattii kana keessatti dimokiraasiin hundaa'ee hin jedhamu. Inni kun immoo muuxannoo Itoophiyaati kun. Alshan filannoon adeemeera. Alshananu filannoon kun hatameera. Korojoon garagaleera. Namoonni rasaasaan dhumaniiru. Wanti fooyya'ee hin jiru. Kanaan dura 99 ture har'a immoo 100 dhibbatti fudhatame. biyya lakkaan biyya boordiin filannoo ihaadeeg ta'ee hojjetu keessatti kan lakkaa'u isa daanyaan isa abbaa barbaade filee achi keessa galfatee sagalee sabni keenya kenne mana fincaaniitti gatanii mana fincaanii keessaa gurreefuun. Kanaaf demokiraasiin biyyattii kana keessatti akka hin jirre afaan isaaniitiin Obaamaan dubbataniiru. Baga gammaddanii miti dubbiinsaa kana keessa jira. Filannoon deemeedhaaf demokiraasiin gaggeeffameeraa hin jenne biyya keenya keessa kan jiru mootummaa abbaa irreeti. Biyya kana keessatti filannoon walaba ta'e boordii filannoo walaba ta'een gaggeeffamee hin beeku. Kun sirraa'u qaba. Paarlaamaa 100% mootummaa kanatu to'ati. Waa dubbatan mana hidhaatti galuudha. Doorsifamuudha. Olaantummaan seeraa biyyatti kana keessatti kabajamaa hin jiru. Namni nama ajjeese hin
gaafatamu.
Ilmaan keenya Ambootti dhumanii namni gaafate hin jiru. Dheengadda warra filannoo irratti du'e namni gaafate hin jiru. Namni tokko waamee abbaa kana namni isaan jedhe hin jiru. Biyya humnaan qawweedhaan gadi ukkaamee bulu malee biyya demokiraasiin dagaagaa lafa qabataa deemu miti kana jala muruu qabna.
Obbo Baqqalee Nagaa barreessaa Kongireesa Federaalaa Oromoo akkasumas Dr. Mulugeetaa Dabbabee Ittaanaa Pireezidaantii Yuunivarsiitii Siviil Servis Itoophiyaa marii kanatti hirmaachuu keessaniif guddaan sin galatoomsadha.
Galatoomsadha.
Ayyee nagaatti.